Abahamya ba Yehova bageze mu zabukuru bo mu Burusiya bakomeje gutotezwa. Muri Gicurasi 2019, abayobozi bo mu mujyi wa Alihangask na Volgograd mu Burusiya bareze mu nkiko abahamya babiri bageze mu zabukuru. Abo ni Karelia Mamchina ufite imyaka 78 wagaragajwe ku ifoto na Valentina Mamagaeva ufite imyaka 71. Bose bakurikiranyweho icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutagondwa bazira gusa ko ari abahamya ba Yehova. Muri Mata 2018, nibwo abayobozi b'umujyi wa Vladivostok batangiye kurega Yelena Zaychuk w'imyaka 84 n'abandi bahamya bane icyaha cy'ubugizi bwa nabi. Ubu mu Burusiya hari abavandimwe n'abashiki bacu 10 bari mu kigero cy'imyaka isaga 70 bakurikiranyweho icyo cyaha bazira gusenga Imana mu mahoro. Nubwo nta n'umwe muri bufunzwe, nta gushidikanya ko bahangayikishijwe n'imimerere barimo. Baramutse bakomeje gukorwaho iperereza kandi ibyaha bakurikiranyweho bikabahama, bacibwa amande menshi cyangwa bagafungwa. Kugeza ku itariki ya 17 Kamena 2019, umubare w'abahamya bari bakurikiranyweho ibyaha by'ubugizi bwa nabi barengana wageze kuri 215, kandi uwo mubare ukomeje kwiyongera. Nimucyo tujye dukomeza gusenga dusabira abavandimwe n'abashiki bacu bo mu Burusiya, kandi nibishoboka tujye tubavuga no mu mazina. Twizeye ko Yehova azakomeza kubaha imbaraga zihuje n'ubushobozi bwe bw'ikuzo kugira ngo bashobore kwihangana mu buryo bwuzuye bafite ibyishimo. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 11. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: Boris Barlov ufite imyaka 78 akurikiranyweho icyaha cy'ubutagondwa arengana.